see Jamal Katong.
You know what it is. You know what it is.
Once again.
Mox. Hey, Mox.
Mox. Rudy checking now, and I'll see
Mko wapi?
Oh yeah.
Studio kuna bonge la party.
Yeah.
Pombe kali na nyama za mishtaki. Mabiti makali na michano kama paki.
Chano kama paki.
Bwana mko wapi?
Oh yeah.
Studio kuna bonge la party.
Yeah.
Pombe kali na nyama za mishtaki. Mabiti makali na michano kama paki.
Yeah.
Mose bana studio au mido sioni. Maji mumwero utadhani tuko mtoni. Mshanga na vikuku kani kondotone. Vigezo na mashati nisije nkashikwa ugoni. Nina maji mkononi sina nyagi. Adili anoji mtachapa kazi ama mzugaji. Na sija moka meshikilia kifuko. Basi na miwacha tunishikilia mchepuko.
Yeah, tafadhali nisikie. Leo nikitafakari vipi iwe nikapata ujumbe studio kuna party nipitie mama toto sio na wasi hata wali nipikie biti asije moka wanacheza mse na hisi naombwa kurogwa na yeah. Vanessa mde ili kushusha hizo pressure se demu mkali ukimpenda hizo pesa mpe hizo pesa mpe
napata cold life toka kwa sije moka
what up business fanya studio kuibuka kuna bonge la party kifupi kimesha nuka mitungi misosi pia ruksa takumoka
na timba kizenji manigele kiulaini. Okay. Kwengine sendi saa huko mini fatenini. Studio mi kazini kwengine sitamani. Na hii minaitaga gama mando mamani. Na mwona mo, Baghdadi, chapa kazi adili. Patili na midadi, songa kasha wasili. Leo studio kuna nini? Moksi nijibu swali.
Leo studio kuna bonge la party. Mwana mko wapi?
Oh yeah.
Leo studio kuna bonge la party.
Yeah.
Pombe kali na nyama za mishtaki. Mabiti makali na michano kama paki. Wana mko wapi?
Oh yeah, wana mko wapi?
Bonge la party.
Oh yeah.
Pombe kali na nyama za mishtaki.
Yeah.
Mabiti makali na michano kama paki. Mje smart.
Ah, kwanza mimi mwenzenu waga sinywi nyagi. Kiacha juice napenda kunywa maji. Kuhusu hizo nyama, hapo lawama kama mama yeyo. Ero, lete hiyo mbusi ase. Nipe mdundo nichane mpaka majogo kuruka nyoka ina kutoka. Ayo moka, misi ya moka.
Yeah, ayo wa rap sija. Mbona hujanipa info? Studio kuna party ni nami mfanye ni wepo mpaka IG. Nimeona umeposti two time hii.
Hii picha nilopiga na chiku K time hii.
Ya man. Baada ya kuona ndonka data nkaona mfanye ni buke tu man. Sunjuanga man. Party hizi mara moja kwa mwaka kukosa zambi man.
Umekuja, umekuja vizuri. Uje, uje na vyako. Mana mimi, na vitu vya sije moka. Vyangu, na vya wauni. Toroka, toroka uje. Ukuleo, limekwa bonge mdundo. Kama movie.
I get it.
What it means.
I get it.
What it means.
I get it.
What it means.